Tango Records.
Bas Monster.
Hapo zamani baba yangu mzazi aliniambia, mwanangu kuwa uone. Kuna madini magorofa magali, na wanawake pia, kikubwa nipende nisome. Ndo yule yule wa zamani walinta laida, niliyesoma sana nikiza nitafanikiwa. Mke wangu anauza vimiwa, akiacha tutakosa kula. Mbona sipati faraja, na bado natanga na njia.
Nitavumilia japo inaniuma,
japo sipati faraja.
Nitavumilia japo inanchoma,
japo nimesoma sana.
Nitavumilia japo inaniuma,
japo sipati faranga.
Nitavumilia japo inanchoma.
Acha tutakosa kula.